Sleepless Beats.
Busy, tanazalixa sangono kuba mankubeke light angabinyama wamumbono ngapakati ndisixelele soze ndibambe nevo ngoba funa inkqumelelo kodwa banayo nefosholo kuqa ngamatolo kuzehlanjwe zamizono funze uqube nkqulo ndingabinguye unongokuqala kwam nika ndandineminyaka esispos bathi amajita zizinja kodwa bawudizevi nomqomo
ndayazi kunzima mntakamama kukho lula apha emhlabeni yohlebeka bayokuhluza themba ngenye imini inyembezi uyozawusula ye uyozawusula ndayazi kunzima mntakamama kukho lula apha emhlabeni yohlebeka bayokuhluza themba ngenye imini inyembezi uyozawusula uyozawusula ndayazi kunzima mntakamama kukho lula apha emhlabeni yohlebeka bayokuhluza themba ngenye imini inyembezi uyozawusula yeah.
Nika I'm praying for better future kuba elamikazi ndizalinyusa noba kungamnyama elo lifu lizodlula life ufana nesikorokoro bamna ndizophusha le ndlela inde neqhele nyukanyuka ngokunzima iindlela zekhanyise yam ifuture noba bangayivala iminyango ndizoyikudluza noba bangathini soze ndeke mna ucula
ndayazi kunzima mntakamama kukho lula apha emhlabeni yohlebeka bayokuhluza themba ngenye imini inyembezi uyozawusula yeah uyozawusula ndayazi kunzima mntakamama kukho lula apha emhlabeni yohlebeka bayokuhluza themba ngenye imini inyembezi uyozawusula
Sous-titrage Société Radio-Canada.